Thank you very much. Indeed, thank you.
Ngiyabonga kakhulu ningahlala phansi.
This is a most unusual experience for me tonight.
Lokhu kuyisipiliyoni esingajwayelekile kimi kulobu busuku ngoba bengilokhu ngilindele kusukela ngesengumfanyana kuba nesikhathi sisodwa ngingakhonzisa ngaso abantu basemini. Ngenkathi ngisengumfanyana nje ngangivame ukuza lapha ukuyozingela phezulu ngase Moosehead Lake eSquaw Pond ePiddston Farm emuva kulezo zindawo lapho futhi ngangihlangana nabantu abahle kangako ngazibuze nje ukuthi ngabe imaini yayingagcwele lolo hlobo lwabantu futhi bengise delobheni leni lithandekayo lapha izinsuku ezimbili futhi ngithole kunjalo abantu abaqotho ngempela. Niyazi bathi ukuphathwa kwezihambi kwaseningizimu ubona ngicabanga ukuthi yilokhu wena kubiza ngakho ukuphathwa kwezihambi kwasenyakatho isizathu bangabantu abahle lapha njengengake ngababona empilweni yami izikhathi ezinhlanu emhlabeni jikelele. Ngakho-ke ngijabula ngempela kuba lapha kulobu busuku kuleli hholo elikhulu lihle nokubona lo mbuthano omuhle walolu hlobo lwedolobha elikude le namadolobha amakhulu futhi ukushisekela kwenu nothando lwenu ngokristu lwaphuma kanje kube ubusuku bokuqala komuntu mhlasimbe ongakaze azwe ngami ngaphambili empilweni yakho. Ngakho-ke lokho kungakuhle kakhulu. Ngiyakwazisa lokhu uxolo sinobusuku obubodwa vo. Ngicabanga ukuthi ukuba sibe nezinsuku eziyisishiyagalombili noma eziyishumi lapha zomkhankaso ojwayelekile inkosi ibiyokwenza izinto ezinkulu phakathi kwethu ezozenza kulobu busuku. Sizokwenza sibheke phambili kulokho.
We do not come to represent any.
Manje asizile kuzomela noma yiliphi ihlelo elithile lebandla thina mina uqobo ngagcotshwa ebandleni le missionary baptist futhi kwaleke angigaze ngilishiye nje ibandla ngisanda kuqalisa ukuma phakathi kwezikhala phakathi kwamahlelo ehlukene futhi kule mihlangano nje yokukhulekela abagulayo futhi imuphi umthelela inkosi enginike wona angifisi ukukunika konke kube sehlelweni elilodwa ukumzimba wonke wenkosi Jesu Kristu kungakhathaleki ukuthi bangelaliphi ibandla futhi ngangivame ukwelusa izinkomo kakhulu ezinsukwini zami entshonalanga futhi ngaqaphela lapho siyothatha khona izinkomo siziyise ehlathini kungani umqaphi uyoma lapho ehlola lezo zinkomo othangweni olushushumbisayo. Izikhathi eziningi ngihlezi lapho nomlenze wami ukeke ophondweni lwesihlalo sehashi ngiqaphile futhi umqaphi akazange aneke kakhulu phawu olwalusezinkomeni kwakuwuhlobo lwenkomo. Igazi elalisenkomeni yayinesigqibhezana futhi yayifanele ibe yi-Hereford yohlobo oluthile noma yayingenakuhamba ehlathini lokho kwakuyinto esemqoka futhi ngicabanga ukuthi kuyoba ngaleyo ndlela ngosuku lokwahlulela ngeke kube yilokho ncamashi lokho uphawu esilugqokile njengalokho igazi esingaphansi kwalo igazi likajesu kristu indodana kankulunkulu liyoba ukuphawulwa kwabantwana bakhe. Abanye bethu bangathi thina singamamethodist noma i-baptist noma i-assemblies of god noma i-apostolic faith noma ngabe kuyini kodwa kuyoba yikho konke okungaphansi kwegazi ngiyakholwa kuzongena ngalolo suku futhi ngakho-ke ngilindele ukuba nani lapho kulokho kubuthano okukhulu okungukuthi zonke izidalwa ezingabantu bebebheke ngabomvu kukho kuyo yonke iminyaka. Manje sikhuluma ngokuphulukisa ngokukankulunkulu kakhulukazi emhlanganweni wami kodwa ukuphulukisa ngokukankulunkulu akusikho lokho esizama okukhulu ngakho usoze wenza okukhulu ngokuncane. Ukuphulukisa ngokukankulunkulu kuyi esipho nje ukwethula uKristu ngendlela yokuphulukisa ngokukankulunkulu ukubamba ukunaka kwabantu ukubazisa ukuthi uJesu uyabathanda futhi ukuphulukiswa okusemqoka esikufunayo ukuphulukiswa komphefumulo womuntu ukuthi abantu abazelwe ngokusha babe nokuphila kuphakade futhi abasayikubhubha kodwa bavuswe futhi ngosuku lokugcina bese-ke nithatha ibandla lokuzikhethela kwenu. Sisuka lapha sehle siye kwelincane elinye idolobha elingezansi kwethu lapha ibhango ngiyakholwa eMaine futhi sizoba lapho okokugcina kwaleli viki nasekuqaleni kweviki ezizayo izinsuku ezisithupha. Kuzoba isikhathi eside kunazo zonke sokuhlala esamba nazo emkhankasweni wasenew England, futhi uma wakhe eduze kwalapho sizobe sibheke ngabomvu ukukubona ngokulangazelela okukhulu. Futhi lindela mhlawumbe kulowo mhlangano lapho mhlawumbe sizojwayelana kakhulu ukukodwa ubusuku obubili uthola nje ukuthi awu ngiyazibuza emva kwesikhashana bese siyahamba hamba kahle futhi awusakwazi ukubabona kodwa uma singadonsa ubusuku obumbalwa uzobona uNkulunkulu ukuthi ungokoqobo ufakazelwe ukuthi ungokoqobo. Manje ngikholwa ukuthi indikimba yomkhankaso ingukuthi uJesu Kristu uhlala enguye izolo namuhla naphakade. Manje sifisa kufunda umbhalo omncane nje ngomzuzwana. Futhi ngifuna ukusho kulabo abaxhasayo lapha kumeluzi, siyanibonga ngempela ngaleli thuba bazalwane bami abathandekayo. Futhi ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu wasezulwini uzonibusisa ngokuchichima ngokwedlulele futhi aninike isifiso senhliziyo yenu. Manje ngaphambi kokuba sivule izwi lakhe ligogo noma imuphonsilisa noma owesifazane umntwana okwaziyo ngokomzimba angakwazi ukuphenga amakhazi emuva kodwa kuthatha umoya ongcwele ukuvula ngempela izwi enhliziyweni yethu ngokuba lilotshiwe ngumoya ongcwele. IBhayibheli lathi ngisho namadoda asendulo ngenkathi enyakaziswa ngumoya ongcwele aloba iBhayibheli, ngakho-ke liphefumulelwe. Asikho isidalwa esingumuntu esinelungelo lokuthi sinokuhumusha, akekho omunye onakho umoya ongcwele unokuhumusha. Futhi asimcele kulobu busuku ukuthi uzosihumushela yini sisafunda futhi sikhuleka. Singakhothamisa amakhanda ethu kumzuzwana njengomkhuleko na? Manje kakhulukazi kini bantu eningakaze nibe semhlanganweni phambilini, ngifuna ube qotho ngempela manje futhi uthi uNkulunkulu ake ngibeke eceleni lonke ubandlulule enhliziyweni yami. Nina enikulayo thanini uNkulunkulu yiba nomusa kimi, lokho kuzoba ubusuku bami bokuphulukiswa ngempela. Ake sithi soni uNkulunkulu yiba nomusa kimi isoni sisakhuleka.
Most holy and reverent God,
uNkulunkulu ongcwele kakhulu nohloniphekile, size ebukhonini bakho kuqala egameni lenkosi uJesu. Ngokuba kufundiswe thina ngezwi lakhe elingcwele libusisiweyo ukuthi uma sicela noma yini kubaba egameni lakhe sifanele sikwemukele. Ngakho-ke asinagama noma udumo lokuhlangana nawe ngalo, futhi siza ngokuzithoba ngenhlonipho yokuzithoba egameni lakhe elihloniphekile nelingcwele. Sazi ngokwezwi lakhe ukuthi wena uzozwa futhi sizobana lokhu kukhuluma nawe. Manje lo mhlangano ubekwe ndawonye baba, wena uye wabhekisisa wonke umnyakazo futhi usiwo wenye inhloso, kodwa ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu nangosizo lwebandla lakhe elikhulu umzimba wendodana yakhe engabonakali. Futhi siyakhuleka baba ukuthi uzophulukisa bonke abagulayo abasesakhiweni kulobu busuku, kwangathi kungabikho muntu obuthakathaka ophumayo kulesi sakhiwo kodwa ozophiliswa ngokuphelele. Kwangathi soni Nkosi ongakholwayo singaba namahloni kakhulu futhi sihlambalazeke ebukhoneni bomoya ongcwele omkhulu, ukuthi yena wesilisa noma wesifazane uzothi uNkulunkulu abe nomusa kimi futhi usindiswe kulobu busuku. Siphe Nkosi ukuthi labo abathi ukubuna bawela endleleni, lezo zandla ezibuthakathaka bezilokhu zilenga labo ababandayo futhi abanganendaba njengoba belindele ukufika, sengathi bangathetha isibindi esisha kulobu busuku futhi bavuke emandleni Nkosi. uNkulunkulu siphe ukuthi uzopha ukuthize isibusiso kulaba omakhelwane kulobu busuku, lokho kuzoqala imvuselelo yemfashini endala kuwo wonke amakhaya, kuwo wonke amabandla, nakuyo yonke indawo ezweni lonke. Nkosi siyaqonda ukuthi asinaso isikhathi esiningi kakhulu esisele ngokwe ikhalenda lesikhathi ukusebenza, ngoba ilanga liyashesha kushona futhi isikhathi sokuphela siseduze.
So help us to conduct ourselves tonight as your beloved children.
Ngakho ke sisize ukuba siziphathe kulobu busuku njengabantwana bakho abathandekayo futhi sebenze ngathi ngomoya ongcwele ngokuba sikucela egameni lendodana yakho ethandekayo uJesu. Amen.
I wish to approach the word now.
Ngifisa kusondela ezwini manje umbhalo omncane nje engisebenzisa wona ngokuvamile ngobusuku bokuqala. Ukwethula kini ubizo engilunikwe ngumoya ongcwele. Futhi ngokuqinile ukuba ngokholelwa ezweni likaNkulunkulu laphakade ngokugxilile, ngikholwa ukuthi konke okulotshwe nguNkulunkulu kuyingxenye yakhe uqobo.
I believe the scripture says in the beginning was the word.
Ngiyakholwa ukuthi umbhalo uthi ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. Ngakho ke lelizwi liyingxenye kaNkulunkulu, futhi uma sizosondela kulo kanjalo sisondela ezwini lakhe sengathi besisondela kuye. Ngokuba akekho ongcono kunezwi lakhe, uma bengingenakuthatha izwi lakho bengingeke ngikukholwe ngalutho okufanayo kufanele ngami. Futhi yileyo ndlela engenza ngayo ngoNkulunkulu. Uma uNkulunkulu enze isithembiso, futhi uma enguNkulunkulu somandla kufanele ahlale esithembisweni sakhe sokugcina isikhundla sakhe njengoNkulunkulu somandla. Angeke enze isithembiso bese ke esibuyisele muva. Ngingenza isithembiso futhi ngidingeke ukuba ngisibuyisele muva. Uzokwenza isithembiso futhi ufanele usibuyisele muva ngoba singabantu futhi sinesiphelo, kodwa yena akanasiphelo. uNkulunkulu akanakuhlakanipha ngokwedlulele, ahlakaniphe ngokwedlulele, wayephelele kwasekuqaleni, futhi lapho uNkulunkulu enze isitatimende siphelele. Futhi uma uNkulunkulu enze isitatimende ngenhlekelele, ngendlela asondela ngayo kuleyo nhlekelele, uma leyo nhlekelele efanayo ivuka futhi ufanele asondele kuyo ngendlela efanayo, ngendlela efanayo naleyo enza ngayo kokuqala. Noma wenza okungalungile ngendlela asondela ngayo kuyo kokuqala. Yabo, uma uNkulunkulu ephulukisa abantu abagulayo kwasekuqaleni, lapho inhlekelele yayikhona, lapho uMose engenawo amakhambi ngabagulayo, futhi uNkulunkulu wavusa inyoka yethusi ehlane, futhi wenzela abagulayo nabahluphekayo umhlatshelo ngoba kwakukhona inhlekelele. Kodwa ke uma leyo nhlekelele ifika endaweni futhi lapho kungekho khona amakhambi okusisiza, uNkulunkulu uzofanele yenze ngendlela efanayo kithi. Kungenjalo wenza ngokungalungile ngenkathi enzela uMose. UNkulunkulu angeke ashintshe, akakwazi neze okungaphezulu noma okungaphansi, kuphelele kuze kube phakade. Futhi ngifuna ukufunda ingxenye yezwi lakhe litholakala kuJohane ongcwele 12 nevesi lamashumi amabili, bese kuba amaHebheru 13 isishiyagalombili okwendikimba. Kwakukhona amaGreki athile phakathi kwabo, weza kuumkhosi wokukhuleka okufanayo. Ngakho kweza kuFilipu waseBhetsayida laseGalile, bamncenga bathi, banumzane, sithanda kubona uJesu. Futhi kumaHebheru 13 isishiyagalombili kulotshiwe, uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade. Manje sifuna ukubheka kulokhu. Niyakholwa ukuthi unguye izolo namuhla naphakade na? Ungakukholwa lokho ngoba iBhayibheli lisho njalo na? Uma ubukukholwa, ngingathanda ukuba wena uvele uphakamise isandla sakho lonke kholwa. Awu, khona-ke ngiyabonga. Uma uNkulunkulu eshilo ukuthi usenguye, khona-ke ufanele abe nguye. Kungenjalo, umbhalo unephutha. Futhi uma umbhalo unephutha endaweni eyodwa, ngiyokwesaba ukwethemba, ngoba ungahle ube nephutha kwenye indawo. Kufanele konke kube ngokulungile noma konke akulungile. Isibonelo nje uma zonke sibuleli gumbi kulobu busuku sibulawa indlala futhi omunye usozigidigidi omkhulu ubengeza eminyango bese ethi kusasa ngelesishiya galolunye ngqo ngizonikeza abantu abangamashumi amahlanu phakathi lapha inkulungwane yamadola akekho owayengaba nokukholwa uma ethe ngizonika umuntu oyedwa phakathi lapha inkulungwane yamadola kusasa akekho obengaba nokukholwa ungase ube nguye futhi ungahle ungabi nguye indlela kuphela ungaba nokukholwa ngayo ngokuthi uthi ngizoninika nonke inkulungwane yamadola khona ke sonke singaba nokukholwa othandayo makeze kusho umbhalo kukunoma ubani othandayo kukuwe uma ufika isimemo sinikiwe manje sifuna ukuqaphela lamagreki enyukele kukhonzeni ayenentshisekelo yokuthi ayefuna ukubona uJesu futhi ngiyakholwa ukuthi lezo yisifiso saye yonke inhliziyo yawo wonke umuntu owake wezwa igama lakhe bafuna ukubona ukuthi ubani lowo ngiyazi ukuthi kuyisifiso senhliziyo yami futhi ngiqinisekile ukuthi yesifiso sayo yonke inhliziyo elapha banumzane sithanda ukubona uJesu futhi wathathwa lamagreki ayiswa kuJesu ngumfundi ogama linguFiliphu wahamba walanda u-Andreya futhi bamyisa kuJesu manje uma isifiso sabo kwakuwukumbona futhi bakwazi ukumbona nesifiso sethu siwukumbona ibhayibheli lathi uhlala enguye izolo namuhla naphakade manje-ke kungani singenakumbona na manje edolobheni lakithi kwakukhona umfana omncane esikhathini esithile esedlule waba nomdlandla kakhulu kusonto sikole wakhe futhi ngenkathi eya ekhaya wathi kumama wakhe mama kukhona yini ongabona lo nkulunkulu omkhulu abasitshela ngaye na wathi buza uthisha wakho kasonto sikole futhi wabuza uthisha noma wakwenza njalo wabuza uthisha oyininikazi futhi wathi buza umelusi futhi bambuza umelusi nomelusi wathi qabo ntotana akekho ongabona unkulunkulu aphile awu umfo omncane lokho akuzange kugcelisa intshisekelo yakhe ngakho-ke wayevame ukudoba phezulu emfuleni nomdobi omdala ezansi lapho ogama lakhe lingu-Wiseheart wayekade eyidikoni ebandleni lethu futhi yena ngolunye usuku ehla ngomfula kwakufike isiphepho kwakukade kuyihlobo elinezintuli futhi amanzi ayegeze wonke amaqabunga nelanga laselishone entshonalanga lapho umdobi omdala umfana omncane ehlela ezansi ngemuva kokuphonsa abanetha futhi kwaqhamuka uthingo lwenkosazana futhi lapho umdobi omdala ebuka lolo thingo lwenkosazana umfanyana waqaphela ukuthi izinyembezi ziqala ukugeleza ezihlathini zakhe ezinentshebe nezinyembezi ezicwebezelayo ezigqathaka entshebeni yakhe emhlophe zathi ukushikumisa imizwa yomfana ngakho-ke wagijima isuka ngemva kwesikebhe wangena maphakathi futhi wawela ethangeni lo mdobi omdala wathi mnumzane ngizokubuza okuthile ukuthi okubonakalayo akekho ngangiphendula futhi wathi yini mfana wami na wathi unkulunkulu mkhulu kakhulu unkulunkulu owenza lolo dingo lwenkosazana wathi ngabe ukhona noma ubani ongabona unkulunkulu na futhi umdobi omdala enqotshwe intshisekelo yomntwana wamgona futhi wathi unkulunkulu abusise inhliziyo yakho encane sithandwa konke ngikubonile iminyaka engamashumi amane kube unkulunkulu indlela yokubona unkulunkulu ukuthola unkulunkulu ngaphakathi bese-ke ebheka ngamehlo akho khona-ke uyamazi ungaqonda uyozembula uJesu wathi kuseyisikhashana izwe lingabe lisangibona nokho niyongibona ngokuba ngiyoba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe noma ubani ofunda imibhalo uyazi ukuthi lokho kuyiqiniso bese-ke isethembiso sikajesu ngezwi lakhe uqobo ukuthi lapho kuyoba khona abantu ababeyombona aze abuye futhi ekupheleni kwezwe. Kuse izikhashana nezwe lingabe lisangibone, nokho niyakungibona ngokuba ngiyisabizwana somuntu zoba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe. Manje ngabe lowo mbhalo uqinisile na? Noma wayemane egcona abafundi na? Uma wayegcona futhi encokola futhi eqhubeka, khona-ke wayengesiyo indodana kaNkulunkulu. Lokho kuphakathi kokuthi kuyiqiniso noma kulona iqiniso. Futhi manje wena uthi awumfoti Branham, ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uhlala ezimbalini, nami ngokunjalo. Kodwa la maGreki ayefuna ukubona uJesu, ayefuna ukumbona. Manje wathi emibhalweni ukuthi imisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza. Manje ngempela ukuvumela lesi sitatimende, manje ke besizofanele sibuyele embhalweni futhi sithole ukuthi uJesu wayeyini izolo, uma sifuna ukwazi ukuthi uzoba yini namuhla. Manje ngifuna ukunibuza izethameli kulobu busuku, lokho bekungeke yini kube yinto elungile phambi kwe-Methodist, Baptist, Katolika ne-Protestane nokunye nokunye na? Ngabunye ethi ibandla lami likholelwa ngale ndlela, ibandla lami likholwa ngale ndlela okulungile ngokuphelele. Kodwa uma ngempela ufuna ukubona ukuthi wayeyini izolo ukuze wazi ukuthi uyini namuhla, ngokubuyela embhalweni futhi ubone ukuthi ube yini izolo. Khona-ke asinalo izwi lebandla, sinezwi likaNkulunkulu uqobo. Ngakho manje abe yikho izolo, ufanele ahlale enguye namuhla. Kungenjalo akasuye onguye izolo nanamuhla. Manje esithembisweni sakhe wathi imisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza, okungaphezu kwalokhu niyakukwenza. Ngiyazi King James lapha ithi okukhulu kodwa thola elilungile, ihumusho lasekuqaleni kukho lithi okuningi. Akekho owayengenza okukhulu, wamisa imvelo, wavusa abafileyo, waphulukisa abagulayo, wo wenze konke. Ngeke wenze noma yikuphi okukhulu, kodwa uNkulunkulu umoya ongcwele uyoba sebandleni emhlabeni jikelele, emhlabeni wonke ngesikhathi esisodwa. Njengawo wonke amanzi olwandlekazi, lokho yi uNkulunkulu wanika uJesu umoya ngaphandle kwesilinganiso. Kuye kwakuhlala ukugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba. WayenguNkulunkulu ebonakaliswe enyameni. IBhayibheli lasho ukuthi uNkulunkulu wayekuKristu enza ukuba izwe libuyisane naye. Kodwa lapho enika umoya wakhe ithina madodana okutholwa, usinika ibhakede ligcwele kulolo lwandlekazi. Wayenakho konke kugcwala kobuNkulunkulu, sinengxenye yakho nje njengesiphiwo sikamoya ongcwele. Kodwa uma ngithatha ibhakede lilodwa eligcwele amanzi olwandlekazi, noma ngisho isipuni setiye salo olwandlekazi, amakhemikali afanayo akulo lonke olwandlekazi ayoba kuleso sipuni esigcwele, yiba ngaphansi ngobuningi, ungabi ngaphansi ngekhwalithi. Ngakho-ke umoya ongcwele ofanayo owokuKristu usebandleni lakhe. Manje lalela ukukuqinisela lokho, wathi mina ngingumvini, nina ningamagatsha. Manje umvini uthela izithelo, umvini uhlanza igatsha kuphela, futhi igatsha lithela izithelo. Ngakho-ke indlela kuphela uJesu abengakhuluma ngayo kulobu busuku bekuyoba ngezindebe zami noma izindebe zakho, izandla zami noma isandla sakho, impilo yami noma impilo yakho. Mina ngingumvini, nina ningamagatsha. Akasatheli izithelo, uvele ahlanze ibandla lakhe futhi lithele izithelo. Manje hlobo luni lwesithelo elaliyo sithela na? Uma kuphila kwakukuye kusebandleni lakhe kuyothela uhlobo olufanayo lokuphila aluthela ngesikhathi lapha. Uyaqonda na? Kapelani, uma uye mvinini wa makilepisi, ungalindele ukuthola makilepisi, futhi ezansi ningizimu angazi, noma ninawo lapha, sinamathanga ezansi lapho. Futhi uma uye mvinini wethanga, ulindele ukuthola amathanga, uma kungumvini omuhle, ovundile, ikhabe, uyothola amakhabe emvinini wekhabe. Futhi uma size emvinini uKristu ibandla lakhe sitholani na? Ucabana ukuphikisa izimpikiswane ngesayensi yezenkolo inzondo inhliziyo embi ukuxabana futhi lokho sikubiza ngemisebenzi kaNkulunkulu. Umbhalo uthi akunjalo lokhu bonke abantu bayokwazi uma ningabafundi bami lapho ninothando omunye komunye. Uthando lukaNkulunkulu ebandleni lakhe lwenza lonke ilungu libe yingxenye yakhe khona-ke phezu kwalelo dwala nalezo sisekelo wakha ibandla lakhe. Qaphelani manje funa ukuthatha isikhathi senu esiningi kakhulu amahora angachithwa kulokho ngikhombisa lokho akwethembisa. Kodwa manje indaba ingukuthi ngabe usenguye namuhla lokho eyikho ngaleyo nkathi na? Ngabe usenguye ngayo yonke indlela umzimba wenyama kuphela na? Manje lapho umzimba wakhe ufika khona-ke sizobuyela ekhaya naye. Ngokuba umzimba wakhe uvusiwe futhi uhlezi esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu kulobu busuku ukwenza ukuncusela esivumelwaneni sethu. Ungumpristi, umpristi omkhulu wesivumo sethu, amaHebheru esithathu ivesi lokuqala, khona-ke uhlezi lapho njengumpristi omkhulu. Futhi mangikusho lokhu, akakho omunye umlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu ngaphandle kukaJesu Kristu. Umbhalo usho njalo. Futhi nguye kuphela oma phakathi kukaNkulunkulu nabantu ukwenza ukunxusa. Futhi umbhalo uthi yena ungumpristi omkhulu ongathintwa ukuzwelana nobuthakathaka bethu. Manje asibuyele emuva futhi sibone ukuthi waye yini. Ngifunde kuJohane Ngcwele 12. Manje kini bantu abathandekayo lapha abavela ezifundeni kanye nedolobha elizungezile, uma ufika ekhaya kulobu busuku noma ekuseni ekuthuleni kosuku, nina besifazane lapho omyeni wakho esemsebenzini, noma wena mnumzane ngaphambi nje kokuba ulale kulobu busuku, noma kusasebusuku ngehora lakho lasemini, uma uphethe iBhayibheli lakho, phenya kuJohane Ngcwele ukuqala futhi asithole lokho abe yikho izolo. Manje noma yimuphi owemibhalo uyomemezela, kodwa sifunde kuJohane Ngcwele ukuqala. Emva kokuba esebhaphathizwe ngoMoya Ngcwele, uNkulunkulu wafika futhi wabonakaliswa izinsuku ezingamashumi amane waphuma futhi uqala inkonzo yakhe. Manje ngifuna ukukubuza umbuzo futhi ngifuna ungiphendule ngokuphakanyiswa kwesandla sakho. Uma singatshela ukuthi waye yini izolo futhi uzoza lapha kulobu busuku phakathi kwenu bantu futhi azimemezele efana namuhla njengoba ubenjalo izolo, bangakikini abazomemukela na? Asibone isandla sakho sikhuphukele emoyeni manje lonke ikholwa. Ngiyabonga. Ake sibheke ukuthi waye yini. Manje indawo yokuqala isizathu esenza lesi sigigaba siqhubeke namuhla kungenxa yokuthi lokhu ukuphela konyaka webandla labezizwe. Manje noma yisiphi isifundiswa siyakwazi lokho ukuthi sisekupheleni ngenkathi uJesu elapha esemzimbeni wenyama akazange aye kwabezizwe. Futhi wenqabela abafundi bakhe ukuya kwabezizwe wathi angithunyelwanga kubo kodwa yanini ezimvini ezilahlekileyo zakwa-Israyeli.
And as you go preach saying the kingdom is at hand.
Futhi lapho nihamba shumayelani nithi umbuso susandele kanjalo njalo futhi akabavakashelanga neza bezizwe ngoba kwakukona ibanga leminyaka eyizinkulungwane ezimbili ukubiza ibandla liphume kuzo zonke izizwe. Kodwa kuJohane ngcwele ukuqala sitshela ukuthi kwakukhona indoda eyasindiswa futhi masinya yahamba yalanda umfowabo. Manje leso yisibonakaliso esihle sokuthi wasindiswa, wahamba walanda umfowabo. Futhi ngekathi eletha umfowabo kuye uJesu wayengumdobi, nebhayibheli lathi wayengazi lutho futhi engafundile, wayengakwazi ngishone kusayina igama lakhe.
And when he came in the presence of the Lord Jesus, Jesus said to him, "Your name is Simon."
Futhi lapho efika bukhoneni benkosi Jesu, Jesu wathi kuye, "Igama lakho nguSimoni futhi igama likayihlo nguJonas."
What do you think that?
Cabanga ukuthi lowo mdobi ongazi lutho nongafundile wacabangani lapho umuntu owayengagazi ambona empilweni yakhe? Noma wayengakazi ambone lo muntu ngenkathi engena ebukhondeni bakhe, wamtshela ukuthi wayengubani nokuthi uyise wayengubani. Ngabe ukhona wake wakufunde lokho embhalweni na? Impela uJohane ngcwele isahluko sokuqala cishe ivesi lesishiyagalombili. Futhi le ndoda yambuka futhi iba yinceku yenkosi Jesu, igama layo lalithiwa uKeyifase, yinkosi uJesu kamuva.
And that was Saint Peter.
Futhi lawo kwakungu Petru ongcwele, indoda eyayingakwazi ukusayina igama layo siqu.
The man that was called ignorant and unlearned had the key.
Indoda eyayithiwa yengazi lutho futhi ekafundile yanikwa izihluthulelo zombuso esandleni sayo. Manje nebona ukuthi senzeni ngakho na? Sizamile ukufundisa abantu kuKristu, usungavele ukukhohlwe nje lukho olunye uhlelo oluzolwenza ngaphandle kohlelo lwemfashini endala. Ukuzalwa okusha, ukuzalwa ngokusha yiyona ndlela kuphela obuyoba yiyo. Sizamile ukubafundisa, sizamile ukwenza umphakathi kanjalo njalo kulethe abantu ebuzalwaneni futhi kubahlukanisa kude le kuNkulunkulu, futhi siba ngababandlululayo, futhi sakhe izindonga zehlelo, futhi sizihlukanise nabanye abazalwane. Kodwa oluhle ngempela udiyabalwa kudala lo mbhaphathizo kaMoya Ongcwele enhliziyweni yakho uyokwenza ukhohlwe ukuzindla kwakho. Uyakwenza wesuti yedina gaxe owepheya lama-overoli bese mbiza mfowethu. Izokwenza owengubo kasilika agaxe awukakilo athi dade wethu. Kwenza okuthile ngaphakathi kuwe okudlula umqondo wobuhlakani ngokuzalwa komoya okuhlala enhliziyweni yomuntu. Manje kwathi nje sekutshele uSimoni lokho waba inceku yakhe. Khona lapho khona-ke uFilipu washisekela kakhulu futhi wathi wayenomunye umngane. Futhi wazungeza intaba amamayela ayishumi nanhlanu ukuthola umngane wakhe uNathanayeli. Ake simlandele imizuzwana embalwa nje. Futhi uya kuye futhi mhlawumbe unkosikazi Nathanayeli wayesendlini futhi othi, "Uphi uNathanayeli na?" Oh, uphumele engadini yezithelo esikhashanini nje esedlule. Uyaphuma engadini yezithelo futhi lapho uthola uNathanayeli lapha yanga phansi komuthi, njenganoma yimuphi umuntu omuhle othembekile khuleka njengomnumzane ohloniphekile ongomKristu ngokusobala wayengeke amphazamise lapho esakhuleka. Emva kokuba eseqedile, ngiyambona nje uNathanayeli esukuma futhi ethi, "Awu, uma lapha kungesuye uFilipu." Manje empekisise unomlayezo ngaphandle kokwemukela ukwethula kwakhe nanoma yini, wathi, "Woza ubone simfumeni." Ngiyazibuza ukuthi kwakuyokwenzekani uma leli qembu elincane labantu lapha kulesi sakhiwo kulobu busuku bekungashisekela kangako ngoJesu. ngiyazibuza ukuthi bekuzokwenzekani uma ilingela lamabandla amancane lapha belingaba nentshisekelo ngojesu ukuthi konke kusenhliziyweni yakho wena ngowokuqala owokuqala futhi lowo ngunkulunkulu into yokuqala ngujesu woza ubone zimfumene ujesu wasenazaretha indodana kajosefa wo manje niyazi lo mfo lapha unetanayeli wayengoweligcina umthetho eqondile kakhulu umfo olungileyo futhi ngiyamuzwa ethi kufilipu manje ake ulinde umzuzu nje filipu kufanele ukuthi uhambe ekugcineni okujulile kokuthile uqonde ukuyitshela ukuthi indodana kankulunkulu izophuma enazaretha lelo qembe elincane labantu ezansi lapho elikhohlakele na uma indodana kankulunkulu umesiya ibini lapha ibizofika ethempelini ibiyofika ejerusalema futhi hhayi enazaretha lokhu ngikusho ngothando nangenhlonipho kodwa leyo yindlela efanayo abacabanga ngayo namuhla abakwazi ukukholwa o wena ekatolika ubungathi wayezoza edolobheni lasevatican wazisa upapa nani mapresbyteriyeni beniyothi wo wayengazisa umbhishobhi kanjalo njalo sonke kodwa unkulunkulu wenza izinto ngendlela yakhe uqobo futhi kuhlale kuphambene nendlela befundisi basesontweni abakucabange ngayo njalo nina bosomlando niyakwazi lokho kukaze kunoma yimuphi unyaka abefundisi basesontweni abake baba nakho kahle ngini makatolika ngini maprotestani kuqala kuthiwani ngo-eliya na abakholwanga ukuthi waya ekhaya ngenqola bathi uma abantwana babo abancane ukuba behle emva kuka-elisha bethi wena mpandla kungani ungazange ukhuphuke na futhi umprofeti wabaqalekisa labo bantwana futhi isiqalekiso sehlela phezu kwabo futhi amabhere amabili esifazane abulala abantwana abancane abangamashumi amane nambili kuthiwani ngomose na ngenkathi ujesu wayelapha wathi abafundi basho kuye bathi kungani ababhali bethi abefundisi kungani bethi u-eliya umelwe ukufika kuqala na wathi usevele ufikile futhi yanimazanga futhi bazi ukuthi wakhuluma ngojohane umbhaphathizi manje kinina katolika kuthiwani ngopetrik ongcwele na ngabe ibandla lamqonde na babecabanga ukuthi wayengumthakathi kodwa emva kokuba esefile nomlayezo wawusunikeziwe kodwa ke ibandla lamamukela kuthiwani ngofrancis ongcwele wase-asisi na umshumayeli ehamba egodle ibhayibhele ekopeni lakhe owabhikishela ibandla likatolika ngenkathi eyoshumayela ezansi ekhoneni ngalolo suku ngenkathi izinyoni ezincane zazimpongoloza wathi bodade yimani nithule thulani ngenkathi ngisashumayela futhi bamlalela futhi emva kokuba esefile manje usegcotshwe njengongcwele ebandleni lakho kuthiwani ngojohn of ark na noma yiphi intombazane yesikole ibiyokwazi ngayo intombazanyana eyabona imibono nezingelosi futhi yaba nezambulo nebandla lakho ibandla likatolika lamshisa ezigcotsheni ekhalela umusa bembiza ngento efanayo ababiza ngayo ujesu ubhelizabhule umthakathi ujohn of ark washiswa njengomthakathi ezigcotsheni yibandla lamaroma katolika futhi cishe eminyakeni eyikhulu kamuva bathela ukuthi wayengesuye umthakathi wayengongcwele kodwa unkulunkulu wathumela umlayezo wakhe wedlula ngokufanayo nje futhi behluleka ukuwubona babengazi ukuthi yayingubani indodana kankulunkulu kwaze kwaba yayisifile yembelwa yaphinde yavuka futhi unkulunkulu uyazibuza wenza imisebenzi yakhe futhi elakhe ibandla kumele livuke lapha kulezi zinsuku zokugcina kuyinto edabukisa kakhulu emavikini embala edlule edolobheni lami lase-louisville kwakukhona inenekazi lihambahamba nengane encane esitolo sezinto zikasheleni futhi laliyibonisa izinto lithi bheka sithandwa nomfo omncane wagqolozela futhi laliyomkhombisa ukuthile manje bheka sithandwa nomfo omncane wayelokhu egqolozele waqonda ngqo ekhawunteni eyayinokhehlekehle omncane owawukhala futhi wawunyakazisa phambi kwakhe Ngomfumncane wavele wagcolozela ngqo ebangeni futhi wawela phezu kwekhawunta ekhathele futhi ekhala futhi abanye abantu baya kuye ukuze babone ukuthi yini eyingalungile wathi kungekudala uvele wathatha indlela yokugcolozela ibheke phambili ngqo wathi uyisidala esingumuntu esincane futhi ufanele aqaphele izinto eziphathelene nale mpilo yomuntu udokotela ungitshelile sikashanene esedlule ube ngcono kodwa wathi akangcono futhi ngiyazibuza ukuthi lokho akusiyo yini nje indlela yebandla namuhla unkulunkulu unyakazisa yonke inhlobo yesipho phambi kwebandla futhi livele lihlale ligqolozele lithi awu ngiyacabanga ukuthi lokho kuhle impela uma bekusehlelweni lami besingahle sikwemukele aniboni na ngokomoya esikhundleni sokukhubazeka ngokwengqondo ibandla lihlezi kube khona oBilly Graham, kube khona oOra Roberts, kube khona amadoda amakhulu oJack Shuler nokunye nokunye. Eminyakeni embalwa edlule lokho kukame lesi sizwe futhi noma kunjalo bona ibandla lihlezi nje awu ngiyilokhu noma ebandleni lami uyayithola leyo mibono. UNathaniel waba nombono ofanayo wathi manje umzuzu nje uma kukhona ukuhle kungavela eNazaretha kwakungeke kube yindodana kaNkulunkulu wayezoza kumpristi omkhulu futhi ngicabanga ukuthi uPhilip wamnika impendulo ezedlula zonke noma ubani ayengamnikeza yona wathi woza ubone manje lokho kunengqondo kunomqondo kahle woza sozibonela ungahlali ekhaya phuma futhi uzozitholela wena woza ubone futhi ngizokutshela ukuthini futhi ngaphandle kwalokho wamtshela ukuthi uyise wayengubani nokuthi wayengubani igama lakhe oh manje umzuzu nje uNathaniel uyothi kuFilipu Filipu ngikhole ukuthi uhambe endaweni ejulile woza uzozitholela wena bangene esixukwini lapho uJesu ayekhona bona mhlambe babe phandle ezejamelini noma mhlawumbe babe semgqeni umkhuleko lapho uJesu ambona kokuqala wathi bheka umIsrayeli okungekho nkohliso kuye manje kumbulane kokuqala kwenkonzo yakhe nangu ezethula esizukulwaneni samajuda ngale ndlela bheka umisrayeli okungekho nkohliso kuye hawu manje ubungathi indlela ayigqoke ngayo qhabo wayengaba umarabu wayengaba umgreki iningi lanoma yisiphi isizwe bonke abasezweni elingasempumalanga bagqoka ngokufanayo wathi bheka umisrayeli wayazi kanjalo ukuthi wayengumisrayeli na okungekho nkohliso kuye futhi lapho esesho lokho wamangaza kakhulu wathi rabi ungaze nini na angigaze ngikubone futhi awungaze ungibone ungaze nini na wathi ngaphambi kokuba uPhilipu akubize ngenkathi ungaphansi komuthi ngakubona bangaki owaziyo ukuthi umbhalo uyakusho lokho na lowo kwakungujesu izolo yileyo ndlela azazisa ngayo yena oqobo kumajuda manje ho kwakukhona labo ababemi eduze kwakungamabandla amakhulu aphakeme angagcina umthetho yazi ukuthi bathini na enhliziyweni yabo bathi le ndoda ingumbhuli uBhelizebhule ufunda ingqondo yabo bakusho lokho enhliziyweni yabo futhi uJesu wayibona imicabango yabo futhi wathi lalelani akushoyo ngiqinisile ngithi kini nikhuluma lokho ngokumelene nami indodana yomuntu ngiyonithethelela ngakho kodwa lapho umoya ongcwele esefikile ukuzokwenza into efanayo izwi elilodwa limelene nawo alisoze lathethelelwa kulelizwe nasezweni elizayo bangaki owaziyo ukuthi umbhalo usho lokho na manje ke simi kuphi kulobo busuku uma ezimemezela yena uqobo ngomoya ongcwele ukuthi usenguye nje na izinsukwini zimbalwa kamuva siyamthola kuJohane ongcwele esahluko sesine ngaphambi nje kokuvala futhi siyamthola esahlukweni sesine sikaJohane ongcwele manje akazange aye kwabezizwe akazange enze leso sibonakaliso nakanye kwabezizwe kumajuda kuphela kodwa nakhu la ekhona phambi kwamasamariya futhi wabamukisa abafundi bakhe yakhe ngoba wayekhathele futhi wahlala phansi endaweni encane ebonakala sikhathi sinye into efana nale lapha lapho okukhona uma uke waba lapho umthombo uselapho ngaphandle nje kwesango lasesamariya ujakobe wawumba futhi kwase kuthi akube semini futhi abafundi bangena emzini ukuyothenga ukudla futhi ngenkathi sebehambile ujesu ephumule ngoba wenza ukushumayela nokuphulukiswa kwabagulayo kanjalo njalo wayekhathele futhi ekhandlekile nobaba akungabazeki wayemtshele ukuba aye lapho ngoba kujohane ongcwele isihlanu ishumi nesishiyagalolunye wabuzwa ngokuphulukiswa komuntu futhi wathi ngiqinisile ngithi kini indodana ngenze lutho ngokwayo kuphela lokho ebone uyise kwenza bangaka bake bakufunda lokho na ujohane ongcwele isihlanu khona-ke ujesu akazange enze nesisodwa isimangaliso kwaze kwaba yilapho unkulunkulu embonisa ngombono lokho okufanele akwenze kuqala nakho-ke ujohane ongcwele isihlanu ishumi lesishiyagalolunye angenzi lutho ngokwami kodwa engibone uba bekwenza ubaba uyasebenza nami ngiyasebenza kuze kube manje yilokho akusho manje nangu ubaba wayemthumele phezulu lapho esamariya nabafundi base bengenile emzini futhi ake sicabange ukuthi wayengowesifazane osemusha omuhle uyaphuma nakuba wayenodumo olubi waphuma ukuba ayokha amanzi kwathi lapho eseqalile ukwehlisa imbiza uma wake waba sebazweni asempumalanga bangawathwala ekhanda nasezinculwini nabesifazane bonke baphumela lapho futhi banesigwedlo futhi baphonsa leli huke elincane kuwo futhi behlise futhi batshela ujeko ogcwele amanzi futhi babeke owodwa phezu kwekhanda labo nomunye enqulwini ngayinye futhi bahambahambe ngqo bekhuluma njengoba nje amanenekazi engenza futhi bangalokothi bachithe neconseli amanzi lowo jeko omkhulu ngamagalana amabili noma amathathu hlezi phezu kwekhanda labo nowodwa enqulwini ngayinye futhi bavele bahambisane nje bekhuluma futhi lona wesifazane uyaphuma ukuyokha amanzi akhe mhlasimbe umanazi wayengowesifazane onodumo olubi ngakho-ke wayengeze lapho abanye abesifazane babelapho babengahlangani ndawonye njengoba benza namuhla futhi lapho ephumile ukuyokha amanzi wabuka laphaya futhi nakho kuhlezi ijuda indoda eyayineminyaka engamashumi amathathu nambili kuphela ukudala kodwa yayibukeka sengathi yayinamashumi amahlanu ujohane ongcwele wesithupha ngenkathi esho phakathi lapho bathi uthi wawumkhulu kuno-abrahama na kanti wena ukabi neminyaka engamashumi amahlanu ubudala namanje siyazi manje ukuthi unodevele futhi wathi engakabibikho u-abrahama ngikhona futhi lowo ngikhona wayeyinsika yomlilo esihlahleni esivuthayo niyakwazi lokho na ngelosi isivumelwano futhi ngekathi lapha emhlabeni wathi ngavela kunkulunkulu futhi ngibuyela kunkulunkulu kunjalo lokho na bese kuthi leyo nsika yomlilo ingelosi isivumelwano ukuthi uMose washiya iGibhithe ethi ukuthi kukaKristu kuyingcebo enkulu kunaleyo ingcebo yaseGibhithe wase kuthi ngenkathi enziwa inyama futhi wahlala emzimbeni lapha wathi ngivele kunkulunkulu futhi ngiya kunkulunkulu kunjalo lokho na kuthi emva kokufa kwakhe ukumbelwa nokuvuka upawulu wayesendleleni yakhe ehlala eDamaseko ukuze abophe labo bantu ababebangomsindo ongako futhi into ethize yamshaya phansi insika yomlilo imi lapho yamphuphuthekisa futhi yathi sawulu sawulu ngizikelelani na wathi ungubani wena na wathi ngingujesu wabuyele kubaba futhi insika yomlilo lowo ngumbhalo kamuva wangena etilongweni lapho benomhlangano womkhuleko endlini kajohane marko futhi wavula iminyango phambi kompostelo upetro wase emkhulula kuthi ngixeleleni lokhu uma kubonakala sengathi kuthinta umuntu siqu kulesi sithombe kulobu busuku ubona hhayi esami kodwa nibona insika yomlilo efanayo kuthi ugeorge j lacy inhloko ye-fbi washo njalo yisidalo esingaphezu kwemvelo esithwetshuliwe kuphela esake safakazelwa silenge e-washington d c ehholo lezenkolo lezobuciko negama likageorge j lacy lisayinwe kuso okuwukuphela kwesidalo esingaphezu kwemvelo esake sathetshulwa igermany naso manje ngenkathi besithathile ngonyaka odlule uma kunjalo kuyokwenza izinto ezifanayo okwazenza emuva lapho ngoba kungumveni futhi uma kuxhunywe emagatsheni kuyoveza amandla afanayo nobukhono obufanayo nemisebenzi efanayo kufanele ngokuba usenguye manje bhekisisani imisebenzi yakho futhi nibone ukuthi kunguye noma qha kwehlulele ngesithelo obusithelayo. Uma kungumoyo ofanayo, khona ke kuzokwenza into efanayo. Imisebenzi engiyenzayo ndani niyakuyenza. Futhi nangu ehlezi emthonjeni, futhi lona sifazane wemi lapho, futhi wathi sifazane ngiphuzise. Futhi wathi sinokwehlukana lapha, akuwona umkhuba kini maJuda kucela amaSamaria kunjalo, ngingowesifazane ungumSamaria. Wathi kodwa sifazane kube bewazi ukuthi ukhuluma nobani ubuyocela kimi okuphuzwayo. Futhi wathi uthi umthombo ujulile, futhi awunalutho lokuga, futhi wena umkhulu kunobaba wethu Jakobe owemba umthombo nezinkomo zakhe ziyaphuza. Kanjalo njalo wayenzani na exhumana nomoya wakhe. Futhi kwathi nje esethole lapho inkathazo yakhe yayikhona, wathi hamba ulande indoda yakho bese uza lapha. Wathi mnumzana, nginandoda. Wathi kunjalo, unayo ubuna isihlanu, futhi le ohlala nayo akuyona yakho. Manje wathini na, wena ungubhelizabhule, ufunde inkondo, ungubhuli? Qhabo, wayazi kakhulu ngevangeli kunohafu wabashumayele United States eyisifebe. Wayazi kakhulu ngakho kunabapristi abafundileyo norabi bosuku lwakhe. Bekusisana ukuthi wenzeni lona wesifazane oyisifebe. Wambuka ngqo ebusweni wayesethi, mnumzane, ngiyabona ukuthi ungumprofeti. Siyazi lapho uMesiya efika uzozenza lezi zinto. Ngabe leso yisibonakaliso sikaMesiya na? Lapho uMesiya efika, siyazi thina maSamaria, siyazi ukuthi lokhu kuzoba yisibonakaliso sikaMesiya lapho efika uyokwenza lezi zinto. Kodwa wena ungubani na? Jesu wathi, nginguye okhuluma nawe. Uma leza kwakuyisibonakaliso sikaMesiya izolo, kufanele kube okufanayo namhlanje. Uma ehlala enguye ezimemezela yena uqobo, kukhona kokubili, umJuda nomSamaria, wazimemezela yena uqobo. Wenzani na? Wagijima wangena emzini wayesethi, wozani nibone umuntu ongitshela izinto engizenzile. Akusiye yini lo yena kanye uMesiya na? Singacabangani thina maKristu ngakho kulobu busuku uma enze lokho na? Ngiyazibuza nje. Cishe uyovuka ngosuku lokwahlulela futhi alahle izifundiso eziningi. Nabashumayeli nabapristi namuhla wakuqonda, futhi wathi, wozani nibone umuntu ongitshela izinto engizenzile, kusuye yini lo uMesiya na? Futhi kwaphuma amadoda, futhi lapho bemzwile bakholiseka ukuthi kwakunguMesiya. Manje qaphelani, wenza lokho leso sibonakaliso kumJuda, ukufakazisa kumJuda ukutshela abakhethiweyo. Futhi wabeka uphawu ekulahlweni umpristi norabi nongakholwayo uFiliphu, bonke abanye bamkholwa. Kwase kuthi ke ngenkathi ezazisa kumSamaria, wenza into efanayo. Kodwa akakaza kwenze nakanye phambi kowezizwe, futhi wakwalela ukuba kwenziwe. Kungani na? Iminyaka yezinkulungwane ezimbili sifikile manje ukuba bezizwe bathole ukuqeqeshwa nokufundiswa. Kodwa kupheleni kwesimiselo sesikhathi samaJuda, ngaphambi kokuba bahlangane nesiphithiphithi, uma azimemezela yena uqobo ngaleyo ndlela kumaJuda ukufakazela ukuthi wayengumesiya, futhi wenza ngaleyo ndlela ukufakazisa. Kufanele enze into efanayo ekuvalweni kowezizwe, noma kayena izolo lamuhla naphakade. Niyaqonda na? Phakamisani izandla zenu uma niqonda. Niyakuqonda lokho kuyiqiniso, ufanele akwenze. Wayengenakukwazi ukwenza kumaJuda ukuze azimemezele yena uqobo ngaleyo ndlela ukuba ngumJuda. Kukho kokubili, kunezintanga ezintathu kuphela zabantu, lowo ngumJuda, umSamaria nowezizwe. Abantu bakaHamu, uShemu kanye noJafete, amadodana amathathu kaNowa, yilokho kuphela kukhona. Ngakho-ke kuHamu nakubantu bakaJafete noma abantu bakaShemu njalo, usevele wazimemezela futhi wabashiya bezizwe kulo nyaka, futhi ekuvaleni kwawo ngqo lapho amasputniki asezibhakabhakeni nombhalo wezandla usodongeni nezizwe ezithuthumela. Lapho phakathi kwethu enesithombe sakhe sithathiwe. Izwe lesayensi limile kungakhulumeki kukho, akekho ongenza. Wathi, uma ubaba wami engamdonsi kuqala, uJesu akazange afele ukusindisa umhlaba wonke, wayefuna kodwa wafa ukuze asindise labo uNkulunkulu ngokwazi ngaphambili azi ukuthi babeyosindiswa, akubona bonke abantu abayoza kuye. uNkulunkulu uthatha umuntu wakhe kodwa neze umoya wakhe, udevil uthatha ongakholwayo wakhe kodwa neze umoya, usala uqhubeka kwabanye. Futhi leyo mimoya yomibili iyalwa khona manje, futhi unguye ezwele namuhla naphakade. Isicaphuno esisodwa futhi uma uzoyigcina isikhashana nje, ukuze nina bantu busuku bubodwa nje futhi anizukuba nonke ithuba lokuba phezulu emgqini omkhuleko. Manje lalulisisani njengoba ngivala, nginifundele futhi ngacaphuna nina ezweni likaNkulunkulu laphakade. Futhi uJesu wathi, bangaka abaziyo ukuthi uJesu wayengazisho ukuba umphulukisi na? Niqonde ukuthi anikukholwa lokho na?
Jesus said himself, it's not me that doeth the work.
Ipepele lathi uJesu wathi qobo lwakhe akumina wenza imisebenzi, ngubaba wami ohlala kimi wenza imisebenzi. UJohane Ngcwele wesihlanu ishumi nesishiyagalolunye wadabula indawo enkulu lapho kwakukhona izinyonga nezimbumbuthe ngokuphindwe kashumi, abantu abahluphekile ohlezi kulesi sakhiwo kulobu busuku esangweni elihle lechibi. Izinyonga ezishosha izimbumbuthe abashabene, futhi nangu ezedabula kulesi sigcuku egalaza waze wathola umuntu elele ohlakeni. Futhi wathi, uyathanda ukuphiliswa na? Kungani engashongo koyinyonga noma endodeni eyimpumputhe na? Futhi wathi, anginamuntu ongangifaka emanzini mnumzane. Lapho ngeza wayekwazi ukuhamba, wayeseneminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili, kwakungezukumbulala, kwakubambezelekile. Wathi, lapho ngiza ngasemanzini omunye umuntu uyangeqa. Wathi, thatha umbhede wakho uqhubeke. Wahamba lapho bona futhi orabi nabapristi bamqukula. Ngakho ke uJesu wabuzwa wathi, ngiqinisile ngithi kini, ngaphandle kwalokho kungani ungabaphulukisi bonke abanye na? Kungani ungenzi lokhu na? Ukwenzeleni lokhu ngesabatha na? Wathi, ngiqinisile lokho kukuthi impela ngithi kini, indodana ngenze lutho ngokwayo kuphela lokho ebone uyise kwenza. Ubaba wamkhombisa ukuthi indoda yayilapho futhi ikuleso simo into efanayo ayenza owesifazane emthonjeni ngesikhathi esifanayo wenza kuFiliphu emuva. Lowo kwakunguNkulunkulu esebenza ngendodana yakhe. Manje kulobu busuku uNkulunkulu usemhlabeni jikelele kulo lonke ibandla lakhe njengomvini, futhi singamagatsha. Manje kwakukhona owesifazane ngesinye isikhathi owayengakwazi ukufika kuye, futhi ngaphakathi kwakhe wathi, uma ngingathinta ingubo yaleyo ndoda ngizosinda. Futhi wacindezela esixukwini kumpristi wakhe, futhi waze wafika lapho ayekhona, futhi wonke umuntu embambathe emhlane. Rabi, siyajabula ukuba nawe ngapha. Wayesendleleni yakhe eyovusa indodakazi kaJayiru, nalolo wesifazane omncane wavele wathinta ingubo yakhe. Manje uma uke wayibona ingubo yasePalestina iyaxega futhi inengubo yangaphansi, niyabo, wayengeke akuzwe lokho ngokomzimba. Wathi nengubo yakhe wayesesuka, futhi wahlala phansi noma wasukuma noma ngabe kwakuyini phandle ezijamelini. UJesu wema wayesethi, ubani ungithintile na? Futhi uPetru ebheka indlela umuntu angabukeka ngayo namuhla, wamkhuza wayesethi, ngani uthi ngubani ukuthintile na? Wonke umuntu yakuthinta. Wathi, kodwa ngibe buthakathaka, amandla aphumile kimi. Othile uthinte ngohlobo oluhlukile lokuthinta. Uma kungenjalo, yilokho ukuthinta esikhuluma ngakho, hhayi umcabango wobuhlakani, kodwa into ethile vela lapha ethinta ngempela. Impela thina ngamthinta, ngafaka igama lami encwadini yebandla, ngajoyina ibandla, ngabhabhathizwa lokho ukuthinta kulungile. Lokho akukhona ukuthinta akuzwayo. Ubani ongithintile na? Angekho washo lutho, futhi wabuka phandle ezithamelini waze wathola isifazane omncane, futhi wamtshela okwakwenzekile. Izinkathazo zakhe ngomopho wayesethi, ukukholwa kwakho kukusindisile. Mfowethu, dadewethu, uma ngingaphinde ngihlangane nawe ukuze kube sesihlalweni sokwahlulelwa sikaKristu, lapho izenzo ezenziwa emzimbeni ziyobonakaliswa khona, ake nginibuze umbuzo, ningiphendule ngokusile. Uma engumpristi omkhulu namuhla ongathintwa ngokuzwa kobuthakathaka bethu, ubengeke yini adingeke enze ngendlela efanayo ayenza ngalo nkathi? Uma enguye na, ubengeke na? Uma ungahlala kulezo zithameli kanye ne? IBhayibheli lithi, bangaki abefundisi lapha abakwaziyo lokho na, ukuthi iTestamente elisha, incwadi yamaHebheru yasho ukuthi ungumpristi omkhulu manje ongathintwa ngokuzwa kobuthakathaka bethu na. Nina befundisi, phakamisani isandla senu, niyabo abefundisi basesontweni, umelusi wakho uyakwazi lokho. Uyini yena na? Umpristi omkhulu ongathintwa ngokuzwa kobuthakathaka bethu. Manje ke uma ihlala enguye izolo namuhla naphakade bengaphendula kanjani na ngokufanayo njengoba enzile izolo mthinde kulobu busuku uthi Nkosi uNkulunkulu ngeke ngibe kulowo muqa womkhuleko anginale ikhadi lomkhuleko ngakho ke ngeke ngibizelwe phezulu lapho kodwa wo uNkulunkulu mangikuthinte bona ukuthi wenzani bona ukuthi akasebenzi yini uma uyingxenye yomvini qobo lwakho nomoya wakhe lapha uzokhuluma kubuye ngqo esebenzise siphiwo ukubonakalisa futhi afakazise ukuthi usenguye nje lowo ayenguye akunendaba ukuthi ukuphi thatha nje uNkulunkulu ezweni lakhe kulobu busuku futhi ukukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho futhi uNkulunkulu uzokubonakalisa uma ezokwenza okunjalo phambi kwenu angisho ukuthi uzokwenza uma ezokwenza okunjalo ngethemba ukuthi nizomkholwa futhi nimemukele futhi manje kumbulani manje njengoba sivala lokhu kuphela konyaka wabezizwe akukaze emlandweni kube khona ukuze kube manje lesi yisikhathi sokuphela sibe nomnumzane Billy Graham umoya omkhulu njengoJohane umbhaphathizi owaphuma engenzi izimangaliso bangaka befundisi lapha bawaziyo lowo mlando umlando webandla nesiprofeto siyaziphinda okungenani kanye noma kabili na iqiniso niyakholwa bukani uMathewu wesithathu eGibhithe ngibiza indodana yami bekisela lokho emuva futhi ubone ukuthi kwakungeyena yini uJakobe leyo kwakuyindodana yakhe futhi niyabo umlando uyaziphinda futhi kwahamba umoya omkhulu ekufikeni kwakhe kokuqala nje kwafika umoya omkhulu ngaphambi kokubhujiswa kwamaJuda ngesimo sikaJohane umbhaphathizi owayengenzanga zemangaliso nhlobo kodwa engumshumayelo namandla okomlandelayo umoya owawungabanga umshumayeli onamandla kodwa izibonakaliso nezimanga nje ziqala ukwenzeka yonke indawo ekuvaleni nje konyaka lokhu ukuvalwa konyaka wabezizwe asikhuleke Nkosi uNkulunkulu kulukhulu kakhulu Nkosi ukuzama ukukhuluma konke kusenhliziyweni yakho ngomlayezo owodwa omncane onqunyiwe ngokwazi ukuthi bangaba khona abantu lapha abazo ngeke siphinde sibonane ubuso bomunye nomunye size sihlangane ngalolo soko ngasezinyaweni zakho Oh uNkulunkulu asiziphathe kulobu busuku njengamaKristu angempela njengamadodana namadodakazi kaNkulunkulu angempela siphe kukholo ukuba sikholwe izwi lakho futhi sime lapho sifunda izinsukwini zasendulo lapho abesilisa nabesifazane ababengamagwala behlehlele emuva ngisho nalabo abanjengoNikodemu abashelelayo kodwa simazisa kanjani lowo owaphuma ngqo wasethatha indawo yabo uNkulunkulu ngiyakhuleka kulobu busuku ukuthi uzokwenza lokho kuwo wonke umuntu lapha banikeze isibusiso esinjalo sokunyakaza kokamoya ukuthi wonke umuntu ophakathi lapha uzothatha isikhundla sakhe njengamakholwa angempela siphe khona Nkosi Kulukisa abagulayo nabahluphekile futhi siyafundisa imibhalelo ukuthi ngenkathi ngolunye usuku lokuqala emva kokuba wena uvukile kwabafileyo ngalolo suku lokuqala lwasekuseni lwePasika ngokukhona amadoda amabili ogama igama lomunye wabo futhi lona ngeke sikwazi ukulisho nomunye kwakunguKlephase futhi babesendleleni ehlela komunye umuzi omncane othiwa yi-Emawuse futhi njengoba behamba bekhuluma ngombhalo nangawe waphuma ehlathini ngo wase uhamba nabo usuku lonke futhi abazange baqonde ukuthi wawungubani futhi baba ngiqinisekile kulobu busuku ukuthi laba bantu bangaqonda ukuthi sizama nje ukukhuluma izwi likaNkulunkulu izinto azithembisile futhi wakhuluma kubonga lolo soko ngezwi futhi lapho befika endlini yezihambi encane kusihlwa bakuncenga ukuba ungene futhi ngikathi ungena ngaphakathi futhi wavala umnyango wenza into ethize njengoba ubujwayele ukuyenza ngaphambi kokuba ubethelwe futhi ngalokho bazi ukuthi uvukile futhi kwabafileyo ngokushesha bakhijimela kubafo wabo futhi bathi impela inkosi uJesu ivukile kwabafileyo izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho wayekhuluma nathi endleleni na uNkulunkulu sengathi lobo kungaba ngubufakazi balaba bantu kulobo busuku ababuyele ezanze edolobheni izindawo ezehlukene woza Jesu futhi ukhulume ezinhliziyweni zethu futhi wenze ukuthize lapha kulobo busuku ukuze abesilisa nabesifazane abafana namantombazane bangahle bazi ukuthi ngemva kokufunda ibhayibhelini indlela owenza ngayo emuva lapho ngalolo suku futhi uzisho ukuthi uyafana namhlanje yenza ebandleni lakho kulobo busuku okufanayo baba ukuze abantu bangathi endleleni yabo eya ekhaya kulobo busuku izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma ngithi endleleni na siphe khona nkosi futhi ukudunyiswa kuya kuba ngokwakho egameni lendodana yakho uJesu amen. Manje lona umzuzwana lapho ngizocela uma nithanda ngifanele ngihambe imizuzu eyishumi nanhlanu kuya kwengamashumi amabili ezayo nifanele nihambe manje angifuni kuhamba hamba ngenkathi umoya ongcwele uma eza ukuzosebenza niyabo yena ufanele uhloniphe ngokuzithoba futhi ubheke futhi ulalele ngakho ke uma uzohamba ngizokwenza manje ukuze ungezukuphazamisa umhlangano bangikhipha emhlanganweni lapho kuneziphazamiso futhi manje uma ungumgxeki noma ongakholwayo bengingeke ngihlale kulolu hlobo lomhlangano ngenkathi lokhu kuqhubeka ngoba noma yimuphi umfundi weBhayibheli uyazi ukuthi imimoya emibi isuka kumunye iye kumunye siyavumelana nalokho ngakho ke akusikho ukudlala isonto lapha ebusukini obumbalwa obudlule ngabe uzwile uAnania noSafira era ukuba bakungengenxa yezihawo zikaNkulunkulu futhi kungangaki ninabantu nizwa uma izinkonzo zenhlonipho izinto zenzeka kanjani kanjalo ngesikhathi somhlangano na ngakho hloniphani ngokuzithoba ngempela nithule nihlale phansi ninothando nibe semkhulekweni manje ngiyakholwa ubushilo ukuthi bekuyini maphi amakhadi emkhuleko na ikhulu ngabe wakhiphile na ini owayi ikhulu kulungile ngeke siwakhuphule onke kanye kanye bengizocela khona ke amakhadi omkhuleko wayi wokuqala wesibili wesithathu wesine wesihlanu mabeze kuqala kanjani singabadlulisa ngalendlela mnumzane na ubani onekhadi lomkhuleko wayi wokuqala na ungasiphakamisa isandla sakho na uma ukwazi ukusukuma manje uma ungakwazi othile uzokuthwala ikhadi lomkhuleko liphendule ikhadi elisikwele lincanyenyana elinenombolo nohlamvu nalelelo ninikazi na wayi ukuqala na wayi njengo YOU wayi ukuqala phakamisa isandla sakho noma ngabe kuphi maphakathi ninikazi eliselincane lapho woza ngapha dade wayi wesibili ungaziphakamisa isandla sakho na bheka ikhadi likamakhelwane wakho angahle abe yisithulo isimungulu akakwazi ngisho nokukhuluma noma ukuzo unaye wesibili na woza khona lapha ninikazi wesithathu ikhadi lomkhuleko lesithathu ungaziphakamisa isandla sakho ngiyacela ungenza ngapha ninikazi na elesine vele uphakamise izandla zakho ngokushesha ukuze sibone ukuthi sikuphi elesine ikhadi lomkhuleko phezulu le kuvulando sesitezi kulungile elesine yehla uze ngo ikhadi lomkhuleko lesine lesihlanu manje abafana bayehla bacubanise onke lamakhadi futhi bavele bakunike wona nalokho lokho yindlela esinawo ngayo elesihlanu ukhona nekhadi lomkhuleko lesihlanu na ngiyakazisa isandla sakho noma vayizelisa isandla sakho ukuze saze kulungile isithupha ikhadi lomkhuleko lesithupha phakamisa isandla sakho kulungile ninikazi kunjalo lesikhombisa lesikhombisa isishiyagalombili manje ebhekisisani manje ukuze kungabikho muntu othile angahle abe yisishosha futhi uma benjalo sifanele sibathwale niyabo uma kungumuntu oyisithulu nesimungulu 8 9 10 isishiyagalombili isishiyagalolunye ishumi isishiyagalolunye ishumi kulungile ishumi nanye ishumi nambili 11 12 13 14 15 ishumi nanye ishumi nambili ishumi nandathu ishumi nane ishumi nanhlanu yebo mnumzane kulungile umzuzu nje kulungile manje ngikathi beseza ake ngikhulume nani futhi ngale enye indlela nenikazi uma uthanda khona la ngalapha lapha woza ngapha ngale ndlela yakha umugqa wakho kulungile ngenkathi besakhuluma ngenkathi ngisakhuluma futhi bashaya umugqa okumzuzwana nje manje ngizocela ukuthi wonke umuntu ahloniphe ngokuzithoba nje futhi athule ngangokungakwenza manje ngiyazi ukuthi izikhathi eziningi uNkulunkulu uyababusisa abantu futhi bayadazeluka kakhulu lokho kulungile ngokuphelele ngingowaseningizimu ngikujwayele lokho niyabo lokho akukhathazi kodwa manje ungathathi izithombe uvumele ukukhanya kubanike nanoma yini hlonipha ngokuzithoba nje isizathu umoya ongcwele ungukukhanya bangako kwaziyo lokho owaziyo ngombhalo ungukukhanya na manje bangaki phakathi lapha abangenalo ikhadi lomkhuleko noma kuphi esakhiweni akunendaba ukuthi ukuphi awunalo ikhadi lomkhuleko nokho ufuna uJesu akuphulukise na phakamisa isandla sakho uthi ngifuna uJesu angiphulukise ngicela uphakamise isandla sakho ukuze nje ngithole umqondo ovamile kulungile lokho kuhle kakhulu kulungile manje hlonipha ngokuzithoba ngempela manje into uma ungakhuphukeli lapha emsamo vele ubuke phezulu kuKristu bese uthi Nkosi Jesu uma le ndoda ingitshele iqiniso engikhole ukuthi ingitshelile kona ke wena khuluma kimi futhi ange ungazami ukuzicindezela manje vele ukhululeke wena yithi Nkosi ngiyazivuma izono zami konke engikwenzile okungalungile ngixolele ngakho futhi ngiphulukise uNkulunkulu othandekayo siphe khona bheka ukuthi uNkulunkulu unesihe kangakanani futhi manje lokho ngokuthi manje wonke umuntu ophakathi lapha ngokwazi kwami uyizihambi kokuphelele kimi ukuze abantu abangahle ukuba bahlezi eduze ukuphela kwabantu engibaziyo kulesi sakhiwo ngumnumzane Sweet uDokotela Veli nomfana wami ohlale ngicabanga ukuthi lowo nguye emi emuva lapho ebumnyameni angeqinisekile yilabo kuphele ngibaziyo bangaki lapha oyise hambi kimi na phakamisani izandla zenu angikwazi angazi lutho nga emgqeni womkhuleko ngendlela efanayo manje kulungile manje kuphakathi kokuthi sizothela izwi liqiniso noma alizile iqiniso mina ukuthi ngikhuluma iqiniso noma hayi iqiniso uNkulunkulu usebenzana neqiniso kuphela siyakwazi lokho umuntu angasho noma yini ayifisayo kodwa uma uNkulunkulu engakusekeli futhi athi kuyiqiniso khona ke kuyiphutha ngisho ukuthi izwi lakhe liyafana futhi uhlala enguye futhi angeke abe lutho olunye ngaphandle koNkulunkulu ofanayo futhi ufanele enze ngendlela efanayo ayehlale eyenza futhi uma ezokwenza lokho lapha emsamo phandle ezethamelini futhi azimemezele uJesu ovukileyo uma nonke nizomthanda futhi nimkholwe nithi amen kuye uNkulunkulu anibusise manje emva kokukhuluma ngineqiniso niyabona lapho engimi khona ukuthi isiphi isikhundla engikuso futhi uNkulunkulu ongumahluleli wami onesizotha uyazi lona wesifazane noma imuphi wenu bantu engingambizanga emgqini womkhuleko noma ukuthize anginazi khona ke into ethize ifanele yenze manje noma umbhalo unephutha ngoba ngizifundile lezi zinto empalweni okuyisithembiso sikaNkulunkulu niyakholwa ukuthi lelo yiqiniso na thanini amen kuyisithembiso sikaNkulunkulu wethembisa ukuthi uyokwenza akadingeki ukuba akwenze kodwa uzofanele akwenze ngendlela yokuthi wethembisa ukuthi uyokwenza yiloko akwenzayo wenza yena wayengadingeki ukuba aphulukise ngekati elapha emhlabeni kodwa wakwenza ukuze kugcwaliseke yiloko akwenzayo namuhla ukuqeda unyaka wabezizwe abuyele kumjuda ibandla liya ekhaya imbubhiso ize emhlabeni nako ukubhujiswa kwakho uhambile niyabo futhi niyabo into kuphela obekungayithatha ukuba kwenzeke kulobu busuku iziphuzo zimbala zikagologo sekuvele kuqeqeshiwe niyabo akukho ongakwenza ngakho kusobala sinento efanayo yokudubula emuva ngaleyo ndlela kwenzani na kuphonsa izwe emzileni walo njengoba nje iBhayibheli lisho futhi uyahamba Ngiyakhumbula ukuthi uJesu wathini, njengoba kwenzeka emihleni kaLodi kuya kuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu. Ukhona wake wakufunda lokho na? Yethi amen. Kwakuyini na? Ngaphambi kokuba uLodi abhujiswe noma iSodoma libhujiswe, kwakukhona ingelosi eza kwabakhethiweyo okwakungu-Abrahama. Ingabe kunjalo na? Futhi ngenkathi ekwenza wahlala phansi efulathela ithende, futhi wathi kuSara noma wathi ku-Abrahama, cishe ngokwesikhathi sokuphila ngizokuvakashela, uSara uzoba nale ngane obuyilindile iminyaka engamashumi amabili nanhlanu. NoSara emuva ethendeni, emva kwethende, emva kwengelosi wamamatheka, nengelosi yathi, uhlekeleni uSara na? Bangaki phakathi lapha bake bakufunda lokho na? Uhlekeleni uSara na? Wayini na umbhuli ofunda ingqondo na? Khumbulani leyo ngelosi yayinomlayezo wokugcina iSodoma elawuthola ngaphambi kokuba libhujiswe, njengoba kwakunjalo kwasho uJesu ezinsukwini zaseSodoma. Manje khumbulani ngobukhona bengelosi kaNkulunkulu, umoya ongcwele olapha namuhla, nazo zonke ezesayense nesibonakaliso nezimanga ake wazethembisa ukukugcwalisa kini bantu. Nina maKristu nifanele nijabule. Manje ngiphendukela kowesifazane. Manje ninikazi, wena nami njengoba sisihambi komunye nomunye, futhi lesi isikhathi sethu sokuqala ukuhlangana. Ngimdala kuwe ngeminyaka, futhi lesi isikhathi sethu sokuqala ngawo ukuba sike sihlangane. Kodwa lokhu ezejamilini, uma nifunda uJohane ongcwele wesine, bukani lokhu into efanayo ncamashi. Inkosi yethu yahlangana nowesifazane eyayingakaze imbone ngaphambili empilweni yayo, futhi njengalapho endaweni ebonakala sikhathi sinye encane, njengoba ngishilo esikhashane nesedlule kanje. Manje nangu, futhi wathola lapho inkathazo yakhe yayikhona, futhi wamtshela ukuthi yayiyini inkathazo yakhe, futhi wesifazane wathi lo ngumesiya. Manje mina ngingakwazi dadewethu, angazi noma ngabe ungumkristu noma ungumphiki nkolo, ukuthi impilo yakho iyini, ukuthi ibi yini. Angazi, anginayo indlela yokwazi, angazi lutho ngawe. Kodwa uma ukuthize amandla angaphezu kwakwemvelo kaNkulunkulu ngalengelosi lapha azofika, futhi uma ngithe kuwe, ninikazi uyagula uzosinda, qhubeka ubungaba nezwi lami nje, yilokho kuphela ubuyokwazi ngakho, okungukuthi lokho kungaba ngokulungile. Kodwa uma efika futhi akutshele ukuthize emuva empilweni yakho, uyokwazi noma lelo iqiniso noma cha, uyoba ngumahluleli walokho. Ngakho-ke uma azi ukuthi bekuyini, ubezokwazi ngempela. Uma engakutshela okwakuyikho, ubuyoba nesibindi sokwazi ukuthi akushoyo kuzoba njalo. Kulungile, ngoba bekuyoba uNkulunkulu, ungakholwa ukuthi bekuyoba nguye na? UJesu ungakukholwa na? Kwangathi iNkosi ingapha khona, kungumkhuleko wami. Manje njengoba izethameli zilindile ngenhlonipho yokuzithoba, futhi wena uyiqembu elinenhlonipho yokuzithoba labantu, nali ihora. Manje uma wena, uma owesifazane ngobuqotho enhliziyweni yakhe uyazi ukuthi kukhona okwenzekayo, ubengazizwa ngendlela azizwa ngayo manje emi phambi kowesilisa, ngizoba indoda njengoyihlo umfowenu umyeni, kodwa kukhona into esanda kuqala kwenzeka, ukuzithoba kwangempela omnandi umuzwa uza kuwe kunjalo. Uma lokho kunjalo, phakamisa isandla sakho. Impela uyabo le ngelosi, uyasibona isithombe sayo phakathi kwakho nami ngokukhanya kwangempela nje. Owesifazane akamile lapha ngesingaye, umele omunye umuntu lapha. Akukho lutho olungalungile ngowesifazane ngaphandle kokwethuka. Uwuhlobo lomuntu onokwethuka olukhathazekayo ngezinto, owela amabhuloho ngaphambi kokuba ufike kuwo, kodwa ulapha ngomunye umuntu, yiqiniso lelo. Uma iNkosi uNkulunkulu izongembulela lokho okuzele lapha, ungamkholwa ukuthi ungumesiya, futhi uzohamba uyotshela abanye ukuthi umesiya usaphila na? Uzokwenza na? Uyakholwa ukuthi iso elincane lizoqonda lo mntwana na? Iso eligwegwile eliyingxemu, uyakholwa ukuthi uzokwenza ukuthi uzoliphilisa na? Uzokukholwa na? Unokunye enhliziyweni yakho futhi awunakho yini ngaphandle kwalowo mntwana na? Ngomama wakho uyafa, unomdlavuza, lokho yiqiniso, futhi ukhathazekile ngensindiso yakhe ngoba uyikatolika, lokho kuyiqiniso. Ungakhathazeki, yiba nokukholwa, ngithumelele lelo duku, ungangabazi, unakho okucelile, uNkulunkulu akubusise, hamba futhi ukholwe manje, futhi wemukele, uNkulunkulu akubusise dade. Uyakholwa na manje buzo wesifazane angahle ubungamazi hlonipha ngokuzithoba ngempela manje ngiyacela ngiyaqonda bazalwane abangabefundisi ukuthi uKristu ukuthi mina nawe simelele mina njengomshumayeli webhaptisti iminyaka engamashumi amabili nesikhombisa enkonzweni lobo ngubukhona bakhe lapha manje ukuqiniseka ncamashinji bangako waziyo ukuthi leyo yindlela enza ngayo ngenkathi lapha emhlabeni na ake sinibone niphakamisa izandla zenu nina bantu noma kuphi ibhayibheli yilokho izwi likaNkulunkulu elakusho manje ke uma lena kuyinsika yomlilo eyahola abantwana bakwa-Israyeli uma kunguye owayelapha emhlabeni futhi wathi imisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza nxa sengihambile ngiyoba nani ngibe kini lowo mvini ofanayo wawuyotshela isithelo esifanayo ubungeke na awu nanku wenze into efanayo ungabi ngongakholwa nonke njengamanje nifanele nikholwe sizihambe komunye nomunye ngiyacabanga nenikazi okokuqala ngqa sike sihlangane empilweni uma bengingakusiza futhi ngingakwenzi bengiyoba umuntu enonya kodwa nginomama omdala ekhaya kulobu busuku futhi ngiyamthanda futhi ngishiye umndeni umama nabo bonke ukuza lapha ukuzozama ukusiza ukwenza kuphila kube mnandi kakhudlwana kubantu nokwenza konke ngingakwenza njengenceku yakhe uma inkosi uNkulunkulu ibingangitshela ukuthi uzele ini lapha ubungangikholwa na futhi ukholwe ukuthi bekunguye kwenza na ingabe izithameli bezingakukholwa na ininikazi lihlutshwa yisimo sokuguliswa yimizwa linenkathazo yenhliziyo futhi linemithambo edumbile lokho kuyiqinisa impela uyakholwa manje na wena uthi mnumzane Branham ukuqagelile lokho angizange uNkulunkulu uyakwazi lokho ake sikhulume naye siqhubeke kancane ubungakungabaza na kwangathi inkosi ngapha khona yebo kunomunye umuntu lapha oswele futhi lowo ngomyeni wakho uyafa ufanele afe masinyane uma uNkulunkulu ngamsizi une-leukemia isifo sokushedela igazi lowo umdlavuza emgudwini wegazi kunjalo igama lakho ngunkosikazi Harford igama lakho uRose futhi elakhe nguRobert lelo iqiniso hamba endleleni yakho kholwa uNkulunkulu futhi uphile ninikazi kholwa uNkulunkulu uJesu Kristu okhona uyazi ukuthi nguye lapha na awu mamukele manje njengomphulukisi wakho ngakho kokubili futhi uqhubeke nendlela yakho futhi sengathi inkosi uNkulunkulu ingakubusisa ngokucebile dede wethu uyakholwa na yiba nokukholwa ungangabazi manje kholwani nje ezithamelini sizihambi komunye nomunye ngiyacabanga nelikazi okokuqala sihlangene manje wena uma ugula bengingenze lutho ngakho ngoba ngingumuntu nje kodwa uNkulunkulu angenza ukuthile ngakho manje ukuba uJesu wayemi lapha egqokele isudu ubungathi inkosi Jesu ngiphulukise beyothi sengivele ngikwenzile niyabo ukuphulukiswa kuyinto efana nensindiso sekwedlule yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu ngemivimbo yayo saphulukiswa thina sekuvele kuqediwe ekubuyisaneni siyakukholwa nje akukho engangingakwenza niyabo kungaba yilokho ayengakwenza yena sewakwenza vele ukukholwa kwakho manje angahle akutshele ukuthi ize ukukwenza ukholo ukuthi wayengumesiya futhi ngalokho ungakholwa ukuthi ukubuyisana kwakulungile futhi nakho akwethembisa ukuthi uyokwenza sebenza uqhubeke ngqo uyikholwa ikholo elingomKristu ungaba umuntu ongumphiki inkolo umgxeki kodwa uyena into efanayo nalo wesifazane ohlezi phakathi ohlezi phansi ngqo ekugcineni kwesihlalo lawo amnyama amandla amademoni lo wesifazane ohlushwa yisimo esinzima sangempela kunjalo impela unokwethuka futhi uhlale usaba unenkathazo yenhliziyo futhi lokho kunjalo futhi unokwethuka futhi unesimo esesabekayo khona-ke uyesaba futhi waba nokuthile okwenzeka kuwe lapha esikhathini esidlule wathathwa ifindo noma isimila sisuka ekhanda futhi siyabuya futhi lelo nenekazi elincane elihlezi lapho lihlushwa ukwethuka kwengqondo kunjalo nenekazi eliselincane uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa nawe na yebo uyakukholwa na uyakukholwa na phakamisa isandla sakho uma ukukholwa nobabili niphulukisiwe hamba endleleni yakho uthokoza uJesu Kristu uyakusindisa ungabe usasaba ngakho sekuphelile konke manje liya ekhaya uqamba manga nje idemoni belikhona kodwa seliphumile kuwe manje hamba nje ukholwa unokukholwa
do you love him he's the great alpha and the omega
uyamthanda na ungu alpha no omega omkhulu
something else happened just then Be real reverent.
Manje kukhona okunye okwenzekile ngalesi sikhathi nje yibani nenhlonipho yokuzithoba ngempela ngiyacela kunenenekazi elihlezi eduze nasekugcineni lapho liphakamise izandla kanje lihlushwa inkathazo yeso linenkathazo ngamehlo alo futhi linenkathazo yenhliziyo futhi ubukhuleka ubungenjalo yini nenekazi na inenekazi elihlezi khona lapho eduze kwendoda ephendukile futhi yabuka umkayo phakamisa isandla sakho nenekazi iqiniso lelo angikwazi ngiyakwazi yini nenekazi na ngisihambi kuwe uyakholwa manje ukuthi uzoba kahle na kulungile hamba uye ekhaya ukhohlwe ngakho dumisa uNkulunkulu ukukholwa kwakho kuya kusindisa nginiphonsela inselele yokuthi nikukholwe bhekisisani hloniphani ngokuzithoba manje ningayaluzi ninikazi ngabe siyizihambi komunye nomunye na ukhathazekile uphatheke kabi kumayelana nalo mfana yilokho umlethele khona lapha uzanda kumletha lapha yiqiniso lelo uma inkosi uNkulunkulu wethu izongambulela lokho okhathazeke ngakho kakhulu ngalo mfana ingabe uzokwamukela futhi ukholwe ukuthi kuvele inkosini uNkulunkulu wethu na umfana uzohlinzwa futhi udokotela wothi kunesimila ngasenhliziyweni yakhe okufanele sikhishwe lokho kuyiqiniso akunjalo na futhi ukhathazekile ngakho uma uNkulunkulu lapha futhi azi ngomntwana akamkhathalele na ingabe uzomamukela njengomntwana wakho ukuba aphile futhi uzomkhulisela inkazimulo kaNkulunkulu na asikhuleke uNkulunkulu othandekayo ngibiza ukuphila kwalo mntwana ngoJesu Kristu sengathi angaphila kangathi umama angabusiswa futhi sengathi umphakathi ungabusiswa ngokuba sikucela lokhu egameni elibusisiweyo lenkosi uJesu amen ungakhathazeki manje yiba nokukholwa mfana omncane uzoba kahle woza nenekazi angikwazi inkosi uNkulunkulu iyakwazi
If he will reveal to me what your trouble is, will you accept him as your healer?
Uma ezongembulela ukuthi yini inkathazo yakho ingabe uzomemukela njengomphulukisi wakho na hlonipha ngokuzithoba ngempela uhlushwa inkathazo yesisu nenkathazo yesibindi isibindi siyayibangela ngempela imunca inyongo esiswini bese iphonsa elumbeni kunjalo futhi ngikubona wenza okuthile ukuzama ukutha awunakho ukunambitha uladlekelwe umuzwa wakho wokunambitha awunakho ukunambitha noma ukuhogela phakathi kokukodwa yiqiniso lelo uyakholwa ukuthi usenakho manje na qhubeka kunjalo uNkulunkulu akubusise baningi kulesi sakhiwo abahlushwa yinto efanayo oyiyo kodwa uNkulunkulu uhlala enhliziyweni uyakholwa ukuthi angayiphulukisa inkathazo yenhliziyo futhi akusindise na uyakukholwa na asikhuleke Nkosi uNkulunkulu sindisa lona wesifazane ngenxa yenkazimulo yakho njengoba ngicela egameni likaJesu amen ungesabi hamba ukukholwa manje ngayo yonke inhliziyo yakho ungangabazi ubunento efanayo ngakho ke qhubeka uhamba nje ukholwa uNkulunkulu
Are you believing out of the audience? Please now, be just as reverent as you can.
Ngiyakholwa phandle ezithamelini na ngiyacela manje hloniphani ngokuzithoba nje ngokusemandleni enu ngenhlonipho yokuzithoba ngiyacela nonke uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyokuphulukisa kuleso sifo samathambo ohlezi lapho umnumzane akusindise na umnumzane ohloniphekile osekhulile ohlezi lapho egqoke ibhantshi elincane uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na uyakholwa na awusho wena omthinde ngaleyo nkathi uyindoda elungile uyakholwa ukuthi inkathazo yakho yomlenzo izilunga na igama lakho ngumnumzane Young manje futhi ungaye ekhaya uphile iqiniso lelo kunjalo na kulungile lokho bekuyinto nje okufanele ishelele ukuze ngingakwazi ukukubamba ngiyabona bekunguwe ukholwa kwasekuqaleni uyakholwa na Inenekazi elihlezi ezansi lapha inenekazi lesibili elithi ukumbana nomzimba omkhulu lehlishwa umfutho wegazi ophakeme lingibuka ngo ohlwini lokuqala lapho uyakholwa inkosi uNkulunkulu uyakusindisa dade na uyakukholwa na ungakwemukela njengokuphulukisa kwakho na phakamisa isandla sakho phezulu uma ukwamukela kulungile phakamisa iduku lakho phezulu le ungabe namahloni ngokukholwa okunjalo ungamthinta uNkulunkulu yiba nokukholwa ezantsile ekugcineni kohlu ohlezi lapho phakathi kwamadoda amabili inenekazi elinomfutho wegazi ophakeme uhlu lwesibili emuva ekugcineni uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uzokuphulukisa emfuthweni wakho wegazi ophakeme na kwenzekile ukuthi ngibone umvimbo ushiya leli nenekazi futhi uya kuwe ingakho ngazi ukuthi ungaphulukiswa uma ufuna ukukwemukela ngiphothela inselelo kukholwa kwakho nanku umphefumulo othandekayo uhlezi lapha khona emuva ngo lapha ngemuva uhlezi lapho ugqoke isigqoko sincane simnyama unenkathazo ekhanda lawo uyakhuleka ngakho lokho kunjalo kunjalo yini dede wethu kune lapha inenekazi elincane eligqoke isigqoko simnyama nezibuko unenkathazo ekhanda lakho kodwa awuyizwa manje uyayizwa na uphulukisiwe ngaleso sikhathi inenekazi elihlezi eduze kwakho libukeka njenge uyakholwa nenekazi na ngifuna nje ukuxhumana nomoya wakho beka isandla sakho phezu kwenenekazi eliseduze kwakho lapho inenekazi elisanda kuphulukiswa beka isandla sakho phezu kwenenekazi elilandelayo yebo uyakholwa ukuthi inkosi uNkulunkulu izokuphulukisa nenekazi na unokulakanyana izinto eziningi ezingalungile kuwe njenge sifo sikashukela okokuqala isifo senhliziyo okokunye
All right, go home. Believe it to be over.
Kunjalo uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho kulungile hamba uye ekhaya ukholwe ukuthi sekuphelile kuzohamba lokho kutheleleka inenekazi elincane elihlezi ngezantsi kwakho lapho uyakholwa ukuthi uzophulukiswa kulokho kutheleleka inenekazi na uyakholwa inenekazi elincane lapho Nkosikazi Hunter wase Caribou Sukuma ngikwazi ngiyakwazi yini nenekazi na angikazi ngikubone ngike ngangibone na ngiyazi ukuthi iphimbo lami liyawawaza siyizihambe komunye nomunye uma siyizo phakamise isandla sakho kunjalo ngabe lezo zinto zilungile okushiwo na kulungile buyela ekhaya futhi uphile uJesu Kristu uyakuphulukisa ucabangani ngakho nenekazi na uyakholwa ukuthi usuphulukisiwe manje na hamba ngendlela yakho uthokoza yileyo ndlela yokwenza amen inkathazo yokwethu ibangela inhliziyo yakho kuba ibhakuze nokunye nokunye kunjalo ngempela obekungakayeki kokudla kunenqaba yelokho phakathi lapha bangaki abahluphekayo ake ngilibonise bangaki phakathi lapha abahlushwa inkathazo yokwethuka na phakamisani izandla zenu umzuzu nje niyabo uzokubiza kanjani lokho na niyabo kuyo yonke indawo nje nonke nina eninenkathazo yokwethuka yimani ngezinyawo zenu yima ngezinyawo zenu uma nifuna ukwamukela uKristu khona manje lalelani yimani ngalapha ngqo umzuzwane nje ngiyacela woza lapha ninikazi noma indoda woza lapha mnumzane ngikwazi ngabe ngiyakwazi na sizihambi na manje ukuze abantu bazi ukuthi akusikho ukufunda ingqondo yakho beka isandla sakho kwesami uma uNkulunkulu ezokwembula kimi ngale ndlela iyini inkathazo yakho uzokwemukela na uzokwemukela na inkathazo yesizwe phakamisa isandla sakho uma lokho kunjalo wonke umuntu onenkathazo yesizwe yima ngezinyawo zakho kuse sonke sakhiwo yimani ngezinyawo zenu onenkathazo yesizwe yima khona lapho umzuzu omnumzane uzobona inkazimulo kaNkulunkulu uma ungakholwa inkinga yeqolo yima emuva khona lapha bonke abanenkathazo yeqolo sukumani nime ngezinyawo zenu angikhathali ukuthi usukhubazekile isikhathi eside kangakanani noma ulele phansi sukuma ume ngezinyawo zakho ungabona inkazimulo kaNkulunkulu ngiyakholwa ukuthi ubukhona bakhe bulapha na niyakholwa ukuthi inkosi uJesu Kristu ikhona na uma nikholwa phakamisani izandla zenu wonke umuntu esekhiweni sukumani nime ngezinyawo zenu yilowo nalowo kini khona-ke sukumani wonke umuntu angikhathali uma ubungeke ukwazi ukusukuma emizuzwini embalwa edlule ungakwazi manje phakamani nakho lani khona igameni likajesu kristu indodana kankulunkulu ophilayo ngisho ukuthi ukristu wanifela ekhalvari onithethelela izono zenu futhi waphulukisa izifo zenu bukhona bakhe olapha manje ukuzosho ukuthi uvukile kwabafileyo umemezele ngobufakazi obungenaphutha ukuthi usekhona nanamuhla futhi angeke afe unguye zona namuhla naphakade bonke abakukholwayo lokho phakamisani izandla zenu ibhayibheli lathi lathembisa ukuthi uyoba lapha ngalezi zinsuku ukwenza lezi zinto wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo bangake oyikholwa na bayobeka izandla zabo phezu kwabagulayo futhi bayosinda beka izandla zakho kothile oseduze kwakho uma uyikholwa lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo lokho kushiwo umbhalo nakho lapho enikhona ebunyeni obuphelele bukamoya ebunyeni obuphelele nezandla zibekwe phezu kwenu ubunye obuphelele nomoya ongcwele ubunye obuphelele namandla kankulunkulu ubunye obuphelele embhalweni khona-ke kuzofanele kuphele asikhothamise amakhanda ethu ngenkathi zonke sinikele umkhuleko kunkulunkulu Nkosi uNkulunkulu siyakubonga ngobukhona bakho obukhulu umoya ongcwele okhona manje okuthathe izintambo nokubusa konke okugula kulesi sakhiwo wo sathane wehluliwe empini ukhohlisile abantu kwehle kudabula eminyakeni kepha uhora selifikile ngokuba uveziwe obala kuma kulaba bantu kugula ngiyakuyela ngegama likajesu kristu lapha kukwahlula futhi usekwahlulile shiya lezi zethameli egameni likajesu kristu phuma kubantu bonke abemukele unkulunkulu njengompulukisi wakho ukristu njengompulukisi wakho phakamisa izandla zakho kuye amen kulungile sinikeze indlela ngizomdumisa wonke umuntu manje vele uzivalele ngaphakathi futhi asimkhonze kulungile sonke kangikangi manje yabuqonda ubukhona bakhe na masiphakamise izandla zethu sisacula khumbulani mdumiseni sisebukhoneni bakhe